for mylovesandmusic.com.
I miss you, Madaisi sini kuona, chikondi chako sini chiona, nakuyewa Papita madaisi sini kuona, na peshi yako sini iona. Nijita understand that tungala mumayad, na ende nizi baba magoma kubadad. Pati labda mene wanipasa ni ya real, wechita kukuona dem na usiku. Osa ni kana, osa ni pasa time, pendela pafupi pretty girl make me fine. Ine mutima wanga wajaela iwe, ukapita madaisi ni mapela otwala. Sweeten, sweeten, come closer, make me fine. Sweeten, sweeten, come closer, make you laugh. You are the one making of my life, and you are the one making of my heart.
I miss you, baby. Kapera ni lembe pa ma boss maybe. The distance that's between us is killing me. Baby come close out da faka ufu. Kiwe na nasi fellow pilu yaka. Aun bona chwana na ukwa ni bulutu taka. O bebe Tony Foley se utuku. Ni katezi kubuwa ma pics wa Facebook. Come back here, I still need you. Long time indeed but I miss you here. Tola 4 years and zibi happiness. Kutaka ube beli kazi zi wesi.
Nakuyewa Madaisi sini kuona, na lafu yako sini iona, nakuyewa.
Long time.
Wapita madaisi sini kuona, na feshi yako sini iona, nakuyewa.
Long time.
Wapita madaisi sini kuona, chikondi chako sini chiona, nakuyewa.